know. G baby, the action. Best time. Nilipo kona kwenye picha home baby girl. Isiye zangu wole kucha nilijipa moyo. Yes, I wanna marry you. You were first, you were smart. Unifanya niwe juu nikute nani. Honey, when you mbuu never rock and rain. Nani stili kwa mambuli wepo wako ni faraja. Kuzi hamna kibuli tukindane tusichane. Baka siku wakabuli huna kila sifa. Hakika wewe ni mzuli vimi kwako hoi. Kenzo mbali wote niwe don't you break it down. Lagi mami wanna do a homosex girl. Ya queen, hofu na rapper wanna marry you. You marry me ni kuja rapper miche puku na mbea. Hakika hafagili, hata kama kiongea. Jifanye kama usiki, jifanye kama usiki. Together to a water. Yapo wapo wengi wana tamani ni kwate. Kenja dream for you. Milele tu wote na nipa upendo zati. Yes, wako mekorea. Mbadi ziwa sababu baby wako ndasogea. For my street girl. Kita bie na for me ni wana reta comprehend. Kiso mpige chini kubu na wanipa ati. Na love na baatika kuna jua. Ugendo kiki siyo meni shiga. Kuna moyo wa msama. Mtu waki kumbu razi I don't care. Ukisema chile omto wazazi. Ni wewe peke keu na control kizi kili. Mapenzi zatu kwangu au itanye shiri. You know what ime buu. Mwanda tunaendana. Yes, yes, is that it true. Kuli tunapingana. You know takuwa kwezi. The secret to be tangana.
Squatchy rail, Nisha data kwako kajuwio na Romeo. Spendi tena, Nisha tuwa kwako kajuwio na Romeo. The only one I love you, girl. The only one I miss you, girl. The only one I love you, girl. The only one I miss you, girl.
Yo, niliyamu mumbo na isia. Even I'm in kukupinda so pussy. Kiss the values of flow. Most in production. The most. Your baby. The Netflix boys. Yeah, the cute. Shove up, bro.